Alela. Ayibo. Ay, siphuma ngama 350 nabo mali u send mina senza. Ay, angeke basithuse bathi sokulethu ngena kanja. Ay, abazi nathi sesabaluleka singena ngamagama hol kanja. Aswana nabo bayizani sengofake first stand noma kanja. Ayibo, ngihamba nama day 1 nabanye ama day 5 size ngobungani. Ayibo, ungafaka noma yini toys ami nihini sasi staff son. Esayidini ungafakika maestabathi abadlala abantwana. Asicishe namafoni abazali bazokuthi sobuya kusasa. Siphuma ngama 350 nabo mali busendini senja. Angeke basithuse bathi sokulethu ngena kanja. Abazi ngathi sesabaluleka singena ngamagama orkanja. Aswani nabo bayizani sengofaka ifostani noma kanja. Ayibo, ngihamba nama day 1 nabanye ama day 5 size ngobungani. Ayi, ungafaka noma yini boys ami nihenisa kusi staff son. Ayi, exciting ungafaki yeka my star bathi dlala bantwana. Ayi, asicishele amafoni abazali bazokuthi sobuya kusasa. Ey, khalisi lokuhamba sangana abantu. Wa, ey, and maybe shabba go my last as he she's got to. Ya, khalisi lokuhamba sangana abantu. Wa, ey, maybe shabba go my last as he she's got to. Wa.
Abasanga na bantu, wa, see she's tattoo.